aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wangu, kwa kuniumba alinikapendeza.
Aliyeniumba mimi,
aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Nitakwenda.